yo papa. Najisikia kama napaga, kama vile nimekula da. Najisikia nataka kugawa, nataka kunawa na nataka kulala. Najisikia nataka kupa, najisikia nataka kukaa. Jicho nyanya chungu cha mkaa, domo zeka zungumza. Najisikia kama nime fall in love, najisikia kama ninataka kugo. Najisikia hizo issue ni sisi solve, kubato bato bato na watoto. Mina jisikia chemicali, chemilai, hizi floating di kali, very bright. Nisha kula vyombo atali, mbali mbali, kama gari speaker atali, so brana. Najisikia, najisikia, bombo. Najisikia, 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 bombo. Najisikia, najisikia, bombo. Najisikia, 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 woo woo woo. Najisikia, yeah, yeah, yeah. Najisikia, woo woo woo. Najisikia fresh as hell. Najisikia kuwa kimalaya, nidange dange nende zangulaya. Nipate lija mali mba kwaya, nilipore pole kila kitu lite fire. Najisikia leone na fuba, sipandi dala dala itauba. Najisikia puwa guda guda, nipuze minyama niwe kama uda uda. Najisikia fresh as hell, auna semaje maze. Kama bata liendele, outpoe poe kwanza aje. So clean nigga, usiniguse. Slow slow na usikurupuke. John Joe ovyo nikurushe. Vile najisikia mamba ex usikumbushe. Najisikia, najisikia, bombo. Najisikia, 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 bombo. Najisikia, najisikia, bombo. Najisikia, najisikia, najisikia. Najisikia, woo woo woo. Najisikia, yeah, yeah, yeah. Najisikia, woo woo woo. Najisikia fresh as hell. Warangwe, tushakula vitu vyetu sasa. Ni mwendo wa kujisikia. Mada. They go me, come me go. Najisikia, najisikia, najisikia. Kuna nyayo. Tukune nyayo. Nasema hivi, kuna nyayo. Atutaki kubato bato, misitaki kubato bato na watoto.